Tim para mazari, tim sheuza, anambia chui. Tim para mazari, tim sheuza, anambia chui. Akabingi gari, Mercedesi, la shihindi, ambiansi. Timambia, userahabi, anjibu, pashia tu. Nalive deni yangu, funga sentiri ya hoti loza mwana wangu.
Ashaila te hobby.